saraakiisha amniga qaranka iyo kuwa fulinta sharciga ayaa in muddo ahba ka walaacsanaa kooxaha yaryar ama shaqsiyaadka ay dhiirigeliyeen shirqoolada argagixisada ee adduunka oo dhan si ay weeraro uga geystaan Maraykanka. Laakiin agaasimaha FBI-da Christopher Wray ayaa u sheegay sharci-dejiyeyaasha Maraykanka Khamiistii shalay in wax ka sii dhib badan waxaasi laga yaabo in ay qorsheynayaan kooxaha argagixisada. Maalmo ka hor, hay-adaha booliska ee dalalka Yurub oo dhan ayaa xoojiyey ammaanka kadib markii warbaahinta xiriirka la leh Daacish, sidoo kale loo yaqaano ISIS, ay daabacday baaqyo lagu weerarayo garoomada lagu qabanayo ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka Yurub ee loo yaqaano Champions League toddobaadkan, kuwaasi oo ka kala dhacaya magaalooyinka Madrid, London iyo Paris. Digniintan ka soo baxday FBI-da Maraykanka ayaa sidoo kale muujinaysa isbeddelka suurtagalka ah ee ku iman kara fikirka Maraykanka ee ku aadan khatarta ka iman karta Daacish iyo xulufadooda Afghanistan, kuwaasi oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkii 22-kii March lagu qaaday hool lagu dhigo ruwaayadaha oo ku yaalay duleedka magaalada Moscow, weerarkaasi oo sababay dhimashada 154 qof. Dhacdadaasi kadib, waaxda amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegtay inaanay haynin warar lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in Daacish ay awood u leedahay inay u hajabto Maraykanka. Dhow sarkaal oo ka tirsan ciidamada Maraykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sheegay in inkastoo Daacish ay leedahay hami ah in ay weeraro geysato, haddana ma jiraan calaamado muujinaya in Daacish ama mid ka mid ah kuwa xiriirka la leh ee caalamka ay awood u leeyihiin inay soo gaaraan dhulka Maraykanka. Digniinaha kale ayaa diiradda lagu saaray halista bartilmaameedyada Maraykanka ee ka baxsan gudaha Maraykanka. Ugu dambeyntii, waaxda amniga gudaha ee Maraykanka waxa ay ku boorinaysaa dadka Maraykanka in ay taxadaraan.